classic sound now. It's not real, morning gangster. Reaper Campus in the building, baby. Here we go. Wasambame sambaa twende mduu mange. Mapishi pwani kisiwani twende tu mange. Wakuruta kinamura pale mguu pande. Kibororoni gulioni shimponyi mange. In history making kwa cha majina. Zengurumo bibi titi sister Carolina. Isindimba msundongoma nini barilina. Huka bara tupo ara tunapanga vina. Pige para suka nywele ama paka ina. Kiafrika na mwagika wala hope sina. Tuna movie me prove movie ya Sarafina. Iko wise ni watu white ni wazy. Black is that beautiful crazy. Chuga tumtwara Masai Mara. Makonde vinyago nyago sitohara. Culture si sonara. Mapishi pwani kisiwani twende tu mange. Makuruta kinamura pale mguu pande. Kibororoni gulioni chimponyi mange. Mamangu ndo birthday yangu. Birthday yake ndo Christmas kwenye maisha yangu. Na roja that, roja mila, dunya mila. Ngoka bila, acha mila, new high. Fly, fly, butterfly, we upea watu fight. Donyo, mim donyo lengai, nipe defy. Kote saji siya nasa, si asa nipe uhai. Mim lipa kodi, I need a free body. Madaktari wa uguzi kwenye kila wodi. Fanya ujimao wa kichaga kwenye kila jiji. Siu maktaba wa alimu ni kila kijiji. Ma police, politician, crime on a bargain like witch magician.
Shoronga la rumu gali makande. Katiki kanga kitenge kande. Sakwenye shimboni kamwene reweti.
Yunya makama asinyo la Arusha.
Olo shoronga la rumu gali makande. Katiki kanga kitenge kande. Sakwenye shimboni kamwene reweti.
Yunya makama asinyo la Arusha.
Kunyo bia no dia ama bia lulu. No fear sino bia kama bia nkulu. Makaburu wakafina wakataki mbulu. Akili zikiwa nyingi ndo nakuwa huru. Wasambaa mesambaa twende mduu mange. Mapishi pwani kisiwani twende tu mange. Wakuruta kinamura pale mguu pande. Kibororoni gulioni shimponyi mange. Afikiri kuwa mkubwa tuni kufungua zip. Kuwa mkubwa ya manisha kuwa deep. Na drip ya kuwani njide mwana Yosef. Mwana Mariam Jesus ni free safe. Pata free, kwa free, free yourself. Wako safe uki wa hofu na watukuza. Makofi ya wakuzi watoto ya tawamiza. What's up?
Olo shoronga la rumu gali makande. Katiki kanga kitenge kani. Sakwenye shimboni kamwendo reweti.
Yunya makama asinyo la Arusha.
Olo shoronga la rumu gali makande. Katiki kanga kitenge kani. Sakwenye shimboni kamwendo reweti.
Yunya makama asinyo la Arusha.